classic music.
Oh yeah.
Kapipo.
Nipe chakula chana. Chakula chashiba. Siku nikienda kulala nitaota mapenzi. Ukisikia naimba na furaha najiimbia. Kama ukisikia naimba naimba mapenzi. Ukiniona nalia nifute machozi. Jua ukiniona nalia nalia mapenzi. Oh yeah.
Fanya view janja janja vya kubuni. Kaisoma namba kwa kirumi. Kujichanga changa mpaka mbuni. Na kumbe na jichanja chanja kama kuni. Jitafuta wapi na kosea step. Labda mvae fashion yenge shape. Mwishoni I started out myself. Siwezi kuogelea ya maji marefu. Ndomana bado na kwa na kiwewe. Maswali najiuliza mwenyewe. Nisema ndapata wangu jeni wewe. Haundo naweka kifaranga na mwewe. Mapenzi ya nataka uyape respect. Commitment. Assurance. Mapenzi so kitu kama pesa bengi umpe bunduki mdenzi azikote.
Nitakula ntashiba. Siku nikienda kulala ntaota mapenzi. Ukisikia naimba na furaha najiimbia. Kama ukisikia naimba naimba mapenzi. Ukiniona nalia nifute machozi. Jua ukiniona nalia nalia mapenzi. Oh yeah.
Chuma roboti. So naitaji furaha amani ya upendo ndo nipate komforti. Nimetafuta tafuta njia ni mtu wako mwamina wako ti. And I count on you baby. Would you give me your loyalty, loyalty yeah. Rafiki zangu kikutaka tasemati.
Namwambia please respect yourself.
Na kama napata tatizo takubati.
I go run for you baby when you need my help.
Mapenzi ya nataka wepe respect. Commitment.
Phoenix.com.